Exclusive from ZambianTunes.com.
Hey, mwenga malande shiwi,
nakuli winga chinde shiwi yenu.
Kabiri lesanga malande pisuma,
nakuli winga lande bibi palinde.
Hey, mwenga malande shiwi,
nakuli winga chinde shiwi yenu.
Kabiri lesanga malande pisuma, nakuli winga lande bibi palinde.
Ni mwe mwambele Nondi ni mwe mwalenga Uvu noshi ni mwe mo Oh, oh, oh ah. Uku chimfya Ayama kwebo Kuwalu kengo mula mpokonula Nesa kuli mweta kwa vecha kusa Kuli mweta kwa vecha shupa Mule mwone kela pashite ya linga
Hey, mwenga malande shiwi
Nakuli winga chinde shiwi yenu
Kabiri lesanga malande pisuma
Nakuli winga lande bibi palinde
Hey, mwenga malande shiwi
Nakuli winga chinde shiwi yenu
Kabiri lesanga malande pisuma Nakuli winga lande bibi palinde
Hey, mumi poka poka na mumi koko Mumpiri na mumi shitu Mwe mwandangila maka yenu wa yaku papa Gauliashi bantu wa ikele Imiako wingi kwa mula kumona Mwala mtile mulo mutanda mwoneya Hama sambi pachimana Nudia mali mkubunda Mwala mtile shiwi kumabimbi na yoya ufila Ishi wilienu ya mweo Ishi wilienu ya maka Amulande shiwi muline pyonse kalaba mwindo
Hey, hey mwenga malande shiwi
Nakuli winga chinde shiwi yenu
Kabiri lesanga malande pisuma
Nakuli winga lande bibi palinde
Hey, mwenga malande shiwi
Nakuli winga chinde shiwi yenu
Kabiri lesanga malande pisuma Nakuli winga lande bibi palinde
Hey, mwenga malande shiwi Nakuli winga chinde shiwi
Kabiri lesanga malande pisuma
Nakuli winga lande bibi palinde
Hey mwenga malande shiwi
Nakuli winga chinde shiwi yenu
Kabiri lesanga malande pisuma Nakuli winga lande bibi palinde
Ulalande pisuma Ulalando
mweo Ulalando
mweo
Ulachite
pipoko
Utakufilwa
Wewe
sufilwa ni mwe
Ulalande pisuma
Nesa makanga
Kabiri lesanga malande pisuma
Nakuli winga lande bibi palinde
Hey mwenga malande shiwi
Nakuli winga chinde shiwi yenu
Kabiri lesanga malande pisuma Nakuli winga lande bibi palinde
Hey mwenga malande shiwi
Nakuli winga chinde shiwi yenu
Kabiri lesanga malande pisuma
Nakuli winga lande bibi palinde
Hey mwenga malande shiwi
Nakuli winga chinde shiwi
Kabiri lesanga malande pisuma Nakuli winga lande bibi palinde
Exclusive from ZambianTunes.com